Akikosa kweli atakula tamajani. Simba taratibu ndo mwendo